download it from ilovezedmusic.com.
Kate Downey Music.
Mama gamba kuti kumamba niye kuni moyo wajibiri. Kuma kuzere onze tingala tingo yamba no tukwana na pekeriri. Mbuza jiritikira kupize kata mianga ya vika ya manira. Chipo kwa jama jimo yanga mulungu mumanja yake ya nitairira. Niza gamba vijani kaya.
If I don't even bother to give back, wavutika wantu you chose to sit back. Lesa ala pela bad foot ya poka. Ni wangati wabeula wene wana broker. The more you give, the more you receive uchapwa. Usamwa na corolla but you ufu na jagwa. Kindness ni mahala. Jizakampia kumwamba ukuwa mambala. Azaka sala na voni ndani ukafa. Betikali moyo tipu nzire kupasa. Niyo dula maplotu kukumwamba. Chuma chima sala uzaenda weka kumanda.
Ajibano benini moyo sinikamba. Zaga zika na nani. Ajibano benini moyo sinisika. Miga zike na nani kaya. Matenda na kondo na kuyambana. Kela mwine walavu wakama. Kujipano ziko ni kukwanda.